Baby, yeah.
Dark.
Me nifika kwaka. Nani bidi niseme. Dipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location nisoke. Nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi. Nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafry nikikwana mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. I miss you, baby. Yeah. I could miss you by a day. Oh, yeah.
Yeah.
Utani utani waka una michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha, baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For your love, I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you, yeah. Nakumisi vibaya, damn.